Fresh Out from NigerRemix.com.
Sekuthiwa yimi nawe nje mangathiwa bonke emhlabeni sebevele banyamala la nje ngithawucabange nje sesithandana ngokuthula kanje usungibamba bamba uthinta kanje ungibotobotoza kanje ubamba izihlathi zami nezandla kanje namanje sikanje yimi nawe ngibambe ungithande Ikusasa thenje siwe namanje.
Buntu wami, yohlale ngiphile la. Sithandwa sami, senhliziyo yami yonke. Nhliziyo yami, bamba lwami lowamo. Ngithanda impela, soze mina nguphoqe.
Inyoni azikuli Sando samunga kapugi Tano munga patela Havanto amanya tela No man is an island Sabu pele mangi nawe Ama zingo la puto toto You spin my world around the way topo Ogwe isa yung pulu kokoko It's my mundi yang asola tiko Sando sami Sentlizi yo yami yonke Muntu wami Gyota langi pilela
Fresh Out from NigerRemix.com.